Uyabona la sikhona ithina mathalente sicela impilo emnandi go kabantu bamile bayasho 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 soze sangina tina Kokaba tu bamile bayasho bayasho soze sangina tina Oh Messiah bonala si Messiah bonala si
ngaziningi emhlabeni kwaziso wembeswe ngameva kanje ngalaba sebezihlela umono ngenane mbezenzi iningi lizondela ngasese kanti abanye kungakholelwa kithi sebeyakuveza sikhulela kuweke wena mvili nqangi sithi amandla akho makhulu siyawazi futhi owaveza wena ukhanyo yokuletha ngoba sipho sethu sazalwa sizifumbethe leyo into abaninakushintsha abanakusithina Silamula wena mdali wesimo mhla. Uyidele phambi kwabo lelitafula lenjabulo lokhula kwenukala. Ubuciwa bethu buhambe bize bufikelele ngasele. Sithobe sihliziyo ezidabaleyo zisuzanithi. Noma lezi zicabuli sesizisikhulumile. Yithi zethu ukuthi suthi
I'm I'm not afraid to die. lesos milala, tolo manjeje Ama negos milala, tolo manjeje Ama negos milala, tolo manjeje Ama lesos milala, tolo manjeje Ama lesos milala, tolo manjeje Ama negos milala, tolo manjeje Ama negos milala Bulelo pila ndine, bulelo kutamai Mafani ima kima matrima kota asoza mamai Nubile ipoke lichufumfa, nando bulela kwa matari Ifele ya kushe ya tari, ufele wakete kwa hundu Kwa soka kima bulelo pila ndine, bulelo kutamai Mafani ima kima matrima kota asoza mamai Nubile ipoke lichufumfa, nando bulela kwa matari
Yeah. Yeah. Thank you.
when I pay.